It is going back to my roots on a Monday morning. Good morning and welcome to the second hour of Till Noon. If you are just joining us, we're joined by Ubaba Uvivi Omkhize this morning. Asibingelele. Good morning, Baba Omkhize. Welcome to Ivuma 103.
Good morning, Vanessa. Sibonge, nakubalelile bonke beVuma FM.
All right. Well, you have a topic for us this morning, so I think it's going to be a good one. Let's get straight into it. I'm just going to let you explain a topic here, Janamhlanje.
Thank you very much, Vanessa. I remember when you spoke to me last week about when you were saying abantu ke ba raise ama concerns abo, and then it came out ukuthi somebody raised a concern ukuthi ngumakhosi ngithwasile kodwa ekuthwaseni kwami ngizithola ngicindezelekile ukuthi angikwazanga ukuthola izimfanelo zokuthi ngisebenze njenganencwadi njengasokudingeka iy'tifiketi zokuthi uthwasephi in nowadays. Now, i-topic yethu namhlanje it emanates from that ukuthi kahle hle ngempela uma umuntu ethwasa bese eqeda ephothula seliyamthuma ithongo kumbe idlozi akayosebenza ngoba akazisebenzeli yena ngokuthanda kwakhe, I must emphasize that ithongo eliye lithi usengaqala ukusebenza. Ngakho-ke uma eseqala ukusebenza kufanelekile phela athole okumvumelayo ngokusemthethweni njengoba esikhathini sanamhlanje abantu abaningi sekufanele bathole isiqiniseko sokuthi uthwasile, siphi isitifiketi, uthwasephi, thwasiswe ubani, kanjani. Kodwa-ke lokho bese kuba yingqinamba-ke kogobela abathwasisayo okuye gcine kwenye inkathi ugobela engafuni ukusikhipha isitifiketi kumbe incwadi ngezathu mhlambe sokuqala uthole ukuthi kwakona akayikhiphi okuyinto engekho emthethweni engamukeleki. Okwesibili uthole ukuthi incwadi leyo mhlawumbe akayikhiphi sekube khona ukuthusana phakathi kwakhe nethwasa nakho kuyekudide ukuthi sokwenziwa yini, sokubangwa yini loko kungaboni ngasolinye. Okwesithathu kube yikona-ke ukuthi-ke mhlawumbe ayikhiphe kanti mhlawumbe incwadi naye ayikhipha nje. So kuba ney'nhlangano-ke ey'khona, Vanessa, eziningi ezikhona abantu-ke abaye bajoyine kuzona, kodwa nakhona kube nzima ukuthi ujoyina kule nhlangano nje ube uthwasephi. Ngakho-ke i-challenge enkulu, Vanessa, nansi i-challenge lana ukuthi abathwasisi esikhathini sanamhlanje ogobela kufanelekile ugobela abe nencwadi nesitifiketi sokuthi wathwasiswa ubani, wamthwasisa ngayiphi impande engalihlobo luni lwempande. I'll tell you why is that critical. It is critical in nowadays ngoba in the olden days wawuthola ukuthi umuntu oyisangoma kwakuba umuntu womphakathi, kwakwaziwa emphakathini jikelele ukuthi kulo wamuzi kunomakhosi, lo makhosi ukhiphe ithwasa futhi lesigodi esiwukuthi laphuma lelo thwasa lagidiswa kwabona isigodi sonke, kwabikwa enduneni, kwabikwa enkosini. Yonke into was very formal ngaphandle kokuthi izibhalwe phansi. And futhi bungekho ubunuku esesibona namhlanje obukhulu kangaka, Vanessa, la sewuzwa kuthiwa kubulawa abantu, kuthathwa iy'cubu zabantu, uthole ukuthi umuntu athi akalale nethwasa ukuze alelaphe kumbe alale nomuntu ogulayo ozokwelashwa and so on. Ubugebengu sebobukhulu kakhulu. So yingakho-ke ku-more critical and very important ukuthi namhlanje esikhathi siphila kusona kwazeke ukuthi uthwasephi, uthwasiswe ubani, so that uma kukhona okwenzakalayo umangaleleka bese kuthiwa-ke ake uveze ukuthi ubani okuthwasisile naye wayethwasephi. Okunye, Vanessa, nanomkhuba nje ukuthi utholakala ngoba phela imithi ayisambiwe ehlathini, nje wayimbiwe ehlathini emandulo seyiyathengwa. Utholakala uyanqamula, uphethe izikhumba, uphethe izilwane ey'thile ozibulele kumbe uphethe imithi ethile bese udumelaphi balelungelo abomthetho ukuthi bathi sicela usithengiseke isitifiketi sakho sokuthi wena umelaphi kumbe wena uthwasile. Nesiqiniseko-ke nje sabantu abasizwayo ngoba namhlanje seziningi izigilamkhuba. Fanele umuntu befike mlambo omunye azi ukuthi ubaba uMkhize uyaziwa ukuthi uyinyanga, mhlawumbe umuntu unelungelo ukuthi baba uMkhize ngiyezwa impela kodwa-ke bengingacela ukubona isitifiketi sakho, ukhiphe loko ngokokukhululeka. Yikona-ke lokho okuhambahamba bese kukhatha-ke manje, Vanessa, abelaphi namathwasa abo.
Okay, so leso sitifiketi masichaza ugobela who has to issue that certificate yena uzoyibeka kanjani? Who is there to monitor ogobela ukuthi benza ngendlela nabo? Because uyasho ukuthi izinto ziningi lapha where people commit some sort of fraud bazame ukwenza izinto ngendlela engacacile. So who monitors all of this, Babu Mkhize, to make sure ukuthi even if the certificate is issued, it is issued under the right circumstances to the right person, having completed what they had to complete to get that certificate? Who's monitoring that?
Vanessa angale lana, angale at a conscious level, kwi level ka nembeza. Uma Vanessa ithwasa lifika kumina, lisuke lingazizeli lona, lisuke lithunywe abakubo abadala ukuthi lizokwamukela impande esigodlweni emlambomuntu. So my conscience must be very clear and be thorough ekutheni lo muntu angenzeli yena, angenzeli ithongo lakhe elimthumile. So therefore, fanele konke ngimenzela kona mina ngikwazi ukuba neqiniso ukuthi mase ngimphothulile ngimnikeze leyo ncwadi naleso certificate. At contract level nje, Vanessa, if you are professional enough and nawe futhi wazi ukuthi wenza umsebenzi okungewona owakho kodwa umsebenzi wesigodlo nomsebenzi wabadala. Bese kuba khona-ke the legal level ke manje at government level esisekela lokho. Uhulumeni, Vanessa, there is an act, I think yaphuma ngo-2007, section 22, la kwakuthiwa kuvunyelwa khona abelaphi bendabuko ukuthi nabo bayingxenye ye-profession yezokwelapha ngaphansi komkhakha wezokwelapha. Lapho-ke futhi kwase kukhonjwa the interim so-called committee ebizwa kuthiwa i-traditional health practitioners council, eyabekwa lapho eyachaza ngokusobala ukuthi people must actually register. But how can you register if ungaregistile kugobela wakho okuthwasisile naye futhi engaregistile? Now, lo level yesibili, Vanessa, iyona empowerisha-ke ukuthi-ke bese kuba khona ama-structures, lama-structures abakuma-community. For instance, ukwenzela i-example, Vanessa, eKwaZulu Natal kune-committee yabelaphi bendabuko eholwa ubaba uGumede ekhona, and kunama-districts all over KZN la kunabaholi bakhona kulama districts. So to answer your question, at that legal level kusho ukuthi it is those districts are monitor loko, fana monitor loko. Okwesibili, those districts must give the feedback at a higher structure at KZN, which is happening in other provinces, Limpopo, whatever, and so on, nase Gauteng. So the manje Vanessa, ngizothini, angifuna ukukhuluma ngeyinhlangano, but angifuna ukukhuluma ama-structures e-government asupporta this THPC. Now-ke, i-Traditional Health Practitioners Council yona elekelelwa izizinda ezilapha ya ezansi phansi at local or provincial level. Kungakho-ke nje, Vanessa, abalapha beningi abawazi amalungelo abo ukuthi uma ngabe kuwukuthi uhlukunyeziwe, kanjalo nabalashwa abawazi amalungelo abo ukuthi uma ngiye enyangeni esothukela ngangaphatheka, kufanele ngiyofuna usihlalo we-district yasothukela ngiyiriphothe leyo nyanga ukuze ithathe udaba lwami iludlulisele district level, iphindlulisele futhi e-provincial level, bese leyo nyanga iza iphucwa konke noma iyavalwa noma iyariprimandwa leyo nyanga. So-ke two levels engawabeka ukuthi iwona amonitor ikakhulukazi lokho. Unfortunately, Vanessa, is that people do not know their rights, people do not know what sort of levels afunakalayo. Nokuthi-ke, Vanessa, nathi belaphi bendabuko sisithathe umsebenzi wethu, I mean umsebenzi wabadala siwenze kube sengathithi owethu, because my belief is that the more wenza kabi abantu ungabenzeli kahle, is the more nawe gobela uzoshayeka. So I think besides the legal side, the conscience side is very important and very critical.
Well, that, for me, I imagine, Babu Mkhize, ukuthi a lot of people would be intimidated, ukuyobika or ukuyoceba, for lack of a better word, treatment engahambanga kahle in one of those circumstances, because you always imagine ukuthi what that person could potentially do to you. So I imagine that that might be one of the reasons that people do not often report circumstances that don't make them feel all right with consultation and in other interactions. with people who are in that position. Because we are talking, and that space, but that's another topic.
But Vanessa, you see, Vanessa, I'm not talking about ukuthi uhambe uyobika umuntu ukuthi bewiye kusibanibani, wafika kusibanibani, wakwenza ukuthi nokuthi angalungi into zakho. No.
No, Vanessa, so when they've done something really wrong.
Yes, you see, Vanessa, kunezinto ezinyantisayo, Vanessa, because you see, you can't allow Muzofika Vanessa enyangeni if you go at the end of the day, if you know the sifo sphele ufana silale. Then bese wena ngoba u desperate bese niyalalana bese uyavuma, but ungenzeki lutho. You understand? So ke manje ke ingakho ngithi mina i-conscience level iyona esemqoka and iyona e-critical kakhulu Vanessa. Enye into Vanessa about this letter. You see Vanessa ukwelapha kwendabuko ngikubuka mina at 3 levels. The first one, Vanessa, ukuthi whenever you help a person, fanele lo muntu omsizayo abone ukuthi you are a professional wena okokuqala, nomsebenzi wakho it's a professional, uprofessional nje okokuqala. Okwesibili, Vanessa, it is the promotion of the very same thing ebibukelwa phansi ukuthi no, akunjengoba lento iyona makusekhona abantu abasawenza kanje lo msebenzi. Okwesithathu, Vanessa, kwenza ukuthi ungesabi Vanessa nala uhamba khona, noma kuthiwa ngihambe eMgungundlovu, ngihambe eMatuba, ngihambe eJozini, ngihamba kuphi, but it is known ukuthi ngiyilokhu engiyikona ngokunikwa abadala, ngiyakuhlonipha and ungihloniphisile nalo onginike lo msebenzi. Because if Vanessa unamathwasa, kodwa amathwasa e-proud ukuthi they did get the letters, they did get the certificate, ukuthi nawe ube proud ukuthi uma seliganga leliyathwasa uyokwazi ukuthi kulona how njengoba uganga nje the letter I gave to you sekwenzakalani kuyona. Yingakho-ke lo munye ke wayekhala kuwena ukuthi uzithole ecindezelekile uGobela engafuni ukumkhiphela, of which I found it very ridiculous. Wayengenza kanjani ukuthi angamnikezi ekubeni kuyena omsebenzini.
All right, we've got two great questions. I want to get straight into them, Babu Mkize. Let's start over here.
Ah, Sisivanessa, ngicela ukubingelela, ngibingelela nobaviviwo. Ngicela ukubuza ngamayelana ne-certificate. Mina nginenkinga la. Angazi noma ngikuthwasa noma ngizosini. But mina ngiyalala, ngivuke, ngenza into. Sengazi ngisho impande, ugogo unginikeza impande. Manje usengitshelile wathi usemanzini ufuna ngiyomkhipha. Bese siyaqala sisebenza. Even ngisho impepho, nginike uyena athi shisa le mpepho, ubeke isibalo esinje uma ufuna ukukhuluma nami. Mengifanele ngempophumeni uyafika ngitshengisa impophomo angitshengisa izibali. Manje njoba ngizenzela sengenze ngisho ijazz yonke into. Nalezi impande ngiyithathe ngiyixobe ziyasebenza. Ngizobonakala kanjani mase ngiyofuna isitifiketi sokusebenza ukuthi ngithwasile ngoba ugogo bamazi. Anginama ngiyazi lu noma ngiyathwasa noma mhlawumbe ngisazwa ukuthwasa kodwa mina nje uyifikela yena nje.
Interesting question, Babu Mkize.
Very, very interesting. Two things, Vanessa. Okokuqala, ufakaza lento engihlale ngisho, Vanessa, ukuthwasa kuhlukene kathathu. Kukhona umuntu okhonjwa kumuntu ukuthi uhamba uyothwasa. Hayi ukuthi utshele uGobela ukuthi thwasa. I repeat, you are told ukuthi hamba uye lapha yakamarawa, ufika amarawa sele kulindele uthwasa. Okwesibili, Vanessa, yilokhu akushoyo, which I like it very much, ngihlale ngipreacher every day, ukuthi idlozi liyazithwasisela. Now there's a mentality, Vanessa, ekogobela ukuthi uma ungathwasanga nje kumuntu awuthwasile. There is no such, Vanessa. Abantu liyezenzela ithongo lize liqedele yonke into likutshele. Elinye-ke, Vanessa, bese likhomba ukuthi hambe uyophothulwa ubani. Ngizongena-ke kulokho. Okwesithathu thwasa, Vanessa, yiloko ukuthi likuthathe ithongo liyokufaka lona emanzini esizibeni, which is very rare nowadays because of so many circumstances esingawachaza ngelinye ilanga. Akubuyeleke kuloku kwesibili-ke ongibona ukuthi uyena umfowethu lona okumsebenzayo. Now njengoba ugogo emnika yonke into, Vanessa, everything, I bet, ngiyagaranta, egcineni ugogo uyomthuma kumuntu othile athi hambe uye kusibanibani ufike uthi akasiphothule. It has happened to me, Vanessa, emlambo omunye with 3 people. Abuze umntathi, Baba Mkize, ungiphothula ini? Bese ngithi mina, yini lokwenziswa yona? Athi bengenzisa ukuthi nokuthi engakhe noguqa sengenzela yonke, bewuthwasa nje. Sebethi angiphothuleke manje. Pho manje ngizosebenza kanjani? Ngithi, ngine-effect ukuthi uthwasiswe, ibona bazokutshela ukuthi uzosebenza kanjani.
Would he then get a certificate, though, at the end of that? At the end of being through the process?
Angithi ke Vanessa ke mayise thunwe kumina ukuthi ngimphothule sokufanele mina nginikeze isitifiketi sokuthi ukuthi ufana nomuntu ke manje othwase kumina ngoba uphothulwe yimina so ufana manje ngimphothula mina bese ngiyamnikeza that certificate.
How can we be so sure? Sorry about Vivi, or just because of time, there's so many things here that I want to make sure what I understand. So in that case, Do we not run the risk of a lot of people saying no, saying enzendlini, or saying to us, abagithi abantu abadala ngedwa, I'm just coming to you now for a certificate? Is that not running a big risk of people trying to take chances?
Okay, Vanessa, let me explain this. Kunabantu abacabanga ukuthi uma benza into kugobela, ugobela akaboni.
Ah, okay.
Uma wathwasa Vanessa, wenza yonke into, no one will teach you. Ngamanye amazwi, you can't come to me, Vanessa, ufike ukuthi baba umkhize kuthiwe ngiphothule. Yeah. Noma ngingatshelwanga ukuthi ngiyophothula uVanessa kodwa the moment ungena ngomnyango ngizokubona ukuthi ngempela uthunyiwe Vanessa.
Okay. So I wanted us to clarify that in case people thought of taking some shortcuts in this regard. Okay, Babu Mkhize, I think for the answer, question and answer for Ubuti specifically, Sesim Pendulile, because I want to get to another voice note quickly that I want us to cover as well.
Sawubona sis Vanessa unjani? Bengisacela ngibuzele ubaba Mkhize ukuthi umuntu ugobela, angithi yebo ugobela, othwasisayo kodwa amathwasa bese yawavala njengokuthi mhlambe ngesikhathi ekumisela iy'nkamba noma ngalesikhathi iy'nkamba zakho wakumisela and then wayisebenzisa wayibona izinto kubantu abadala bakukhombisa watshelwa nje izinto and then emva kwalokho bese kuhambakuhambe ugobela agovuze iy'nkamba zakho ngethusi lakhe kugcine sewungasaboni lutho kugcine kube ngathi nje nonke lapho enithwasayo andisaboni lutho ugobela agovuze iy'nkamba zenu ngethusi lakhe. Lokho ngicela ukubuza ukuthi uyakwazi yini ukumceba ugubela uma ukuthi iy'ngane kade ithwasisa ugange ngazo?
Ngizoyibamba lapho, it goes a little bit further, but I think the question has been asked, Babu Mkhize.
Vanessa, it's a painful thing and it's very true. I would say, Vanessa, 80% of ogobela, unfortunately, amathwasa abo bayawaphambanisela.
80%?
Bayawavala. Sure. Almost 80%, yes.
Wow.
I'll tell you why, Vanessa. You see, Vanessa, into kuqala, uma uthwasisa umuntu ugobela. Umuntu, Vanessa, umthwasisa ngamaphupho akhe. Ngamanye amazwi, you listen to izibonakaliso umuntu afika nazo. Into kuqala enziwa ugobela, they don't want those dreams. Umuntu uthe phupha, Vanessa, wathatha inkamba nje wenze yonke into. That is why in all my preachings I always say, mauboniswa uphupha. Ake uthathe isikhathi ukuyohlola ngoba the moment yongena nje esigodlweni, ugobela uzofika avale lo maphupho. Let me tell you why wavala. It is because ogobela, one, basebenza ngestandard ukuthi no, kusetshenzwa kanje. Uma sengizotshelwa ngifuna ukutshela, omnye azasho athi pho bewuyaphi ngoba uhlakaniphile nje. Kanti he or she must listen to the person okhuluma kule ngane elethwe kuye. Okwesibili Vanessa, uzwe ugobela ethi, yazi unedlozi elikhulu wena, unedlozi elinje kanje. Yes, amadlozi are funny, the powers are not the same, Vanessa. Even like a teacher, you are teaching geniuses a class in which are more intelligent than you as a teacher.
Mm-hmm.
So ogobela abakuvumeli lokho. Uqinisiwe lo mntwana Vanessa, it's very painful and it's very common.
Why would your ancestors send you there though, if they know that they're stronger or bigger than the guy that they say or lady that
no,
they're sending you to?
Vanessa, amadlozi mayithumela suke bona impande. Asuke bona ukuthi le mpande sifuna ukuyidla ikhona kwasibanibani. Asithumele lapho ingane yethu. Without an expectation ukuthi lo muntu ke manje ofana kunike leyo mpande yena per se ungcolile noma ugangile Vanessa. But all what I always say Vanessa is that yingakho ogobela abaningi ubone ngathi into zabo zibahambeli kahle. Ubone ngathi bayahlupheka because bashawa ilamadlozi abantu abasuke bewaphambanisele kanti idlozi lomuntu uma ulenzele kahle ilona eliyokuphakamisela izinto zakho wena gobela ukuthi wena uphumelela kanti ingoba amathwasa uwenzela kahle. Yingakho namathwasa mayiphume kuwena uwenzele kahle, aphume akhulume kabi ngawe agcekodwe wena uwenzele kahle. Uqhubeke yona Gobela uzonzobale ashayeke phansi wona eshala ukuthi athe noma enzelwe kahle kodwa nawo ayisegcibha ukuthi enzelwe kahle angabe sasho enzelwe kahle atenzelwe kahle. So ke lo mntwana Vanessa uqinisile, that is why Vanessa abantu abaningi besaba ukuyothwasa ngoba ekuthwaseni Vanessa uthola ukuthi ufika uhlukumezeke ufukwenza into oyibona. Ingakho abanye Vanessa banamadlozi ashap uthola ukuthi umntanela bekho leyinkamba manje ngakusasa selinesele selukhamba athi ugobela idla kunjalo ezinye ezinuke within a day or 2 days. Athi ugobela idla kunjalo omunye sithi salikwazi noma ikhehla sesihambile jini siyosifika ekhaya. Mina ngokuthi ke phuma at that time yilento Vanessa efana nokuthi athi umuntu ugobela wami uyangqabela ukuthi ngiphothule. Omunye athi yazi ugobela engithwasisa nanamhlanje ngisamphupha engenza izinto ezi. Ulandelelani ithwasa uma langena laphuma kuwena? Why ulandele manje? Why umthakatha? Why umshaya? Liyeke ithwasa lihambe ngoba latshelwa ukuthi alihambe. Musa ke uzothi izandla zakho Gobela because there are so many terrible things Vanessa ezenziwa belaphi bendabuko emathwaseni asuke ethunyelwe kubona abadala.
It's quite something, Babu Mkhize Lena, because it's people's lives oxalayo that are being affected by all of this. But for there's so many questions. Okay, let us take this one. It's similar to Lena Gaputi about ukuthwasiswa ekhaya, but let's hear it and then you can respond to that, Babu Mkhize.
Angibingelele sizivi nakuwe Babu Mkhize. Umlondi lo wakandlovu, bengifisa ukubuza la kubaba ukuthi mangabe ukuthi unayo lento ukuthi uthwasiselwe ekhaya, ngesikhathi uthwasiselwa ekhaya lo ukuthi abantu abadala bayafika kuwena bakukhombise zonke izinto zokuthi ukwazi ukuthi uthwase, mhlawumbe bakhombisa amabhayi, amajazi, mhlawumbe nezilwane lezo kufanele isetshenziswe kanjani, kanye nento yokuthi ifanele emanzini wenze ini nani nani. Uyakwazi yini ugobela ukuthi mangabe umtshela lezi zinto wena ngoba ekhonje ukuthi file akusize, uyakwazi yini ukuthi mangabe usebenzisela lezi zinto ekhaya akuvale noma ukuthi usebenzisa lezi zinto usekhaya? Uyakwazi yini ukuthi akuvale ubone nawe izinto zingasaqhubeki? Bayakwazi yini futhi ogobela ukuthi batshontshe amandla omuntu?
It's a similar question, Babu Mkhize, but I think the difference being that uzobuwenza wena ekhaya, I think you're just going to consult nogobela for assistance, but still, can they then interfere with your process?
Yes. They can interfere, Vanessa. We have Vanessa, according to what we mentioned, without uphoxa mhlawumbe, but I think iqiniso liyadingeka Vanessa. And I've seen it kimina. You know, Vanessa, according to imangaze, ukuthi ufike ithwasa ulithwasise, ulenzele konke, ulifundise clean mpande, ungalingi ulifundise impande yokuthakatha. But all of a sudden, maybe 2 years down the line, she has a lelo thwasa, seliphatha impande embi yokuthakatha. Now you start saying, no man, ingane yami ithwase kumina, uyithathaphi impande yokuthakatha? Now yina-ke Vanessa ubona khona ukuthi kusho ukuthi yathi mesephumile ngenkathi yothenga imithi usiyatshela kuthanda wothatha isandla semfene, wothatha amafutha ewamantindane, wothatha ukuthi mafuna ukwenza ukuthi kumuntu wereza awuthwaselanga lokho. Enye izinto elimaza izigodlo leyo Vanessa, abantu kunokuthi bamele ukuba clean. Kufana nani Vanessa? Kufana lento yokuthi uthwasile usujahe izinto ezimbili, you are rushing for fame, you are rushing for money. Automatically uzohamba yofuna imithi kumbe yofuna igubhu eyithile ezizokwenza ukuthi ube famous nokuthi abantu bangene, whereas ngenkathi idlozi likuthwasisa Vanessa, they never said that. Now ngifuna ukubuyela kumfana lona okhuluma ngokuthwasela ekhaya. Vanessa, let me use myself as an example. Idlozi langithuma ukuthi angihambe ngiyothwasa enyembane, ma ngifika kubaba engathwasa kuye kwase kwaqhuma abalozi same time engabezwa mina kamtolikela yena, kwathiwa sifikile la njengoba ususibonile, sicela ukuthi usithwasise isindawe, but ungalingi ubathinta abalozi ngoba awubazi, siyozithwasisela thina. It ends there. And that's what I did. And mase ngibuya ngizolisha iqiniso yeba kaseke emhlabeni. He tried to do funny things bangitshela abadala ukuthi kukhona kwenzayo kodwa sizohamba phezu kwakhe. And it happened exactly, you know? So ke konke ke rest Vanessa kuyazenzakalela. Enye into Vanessa ofuna sibheke Vanessa. Umuntu thwasa zase. Now uzothola ukuthi ubaba uMkhize usena 15 16 years esebenza but still ubaba uMkhize kunezinto okusathiwa akazenze. You must not at this. Ngisathwasa until I die. So in other words, it's like studying at a university. You finish PhD, you write papers, you become a professor, emeritus professor. It's exactly the same. Nasedlozini Vanessa. So ke uma ithongo lizithwasisela wena Vanessa, kufanele wena ube able to communicate nalo ngokuthi ubuze kulona likuyalele kwenkathi lithi linda, you do as lisho lona. Into esuke ihluphe ngayo ke Vanessa lithi likuthwasisa idlozi nawe unama expectations akho na ujahile na wenzani, kanti you must take this journey slowly because it's not your journey, it is his or her journey or their journey.
Yes, so Babu Mkhize, the thing is that I always have this question in my mind whenever we talk about izinto ezingacaci in terms of umsebenzi lona esikhuluma ngawo namhlanje. I'm always wondering about the consequences of actions taken, whether by Gobela or umuntu ozama ukuthwasa or whatever, that go against what they were instructed or brought forward to do by the ancestors. And I always wonder, my consequences are khona. Why are they not seen or felt more harshly? Because njengoba bengichaza nami ukuthi you are affecting somebody's life at a very extreme to an extreme extent. Ukuthi ama consequences, we don't hear about them as much, of somebody who has done wrong by somebody who has come to them for help.
You see, you are right, Vanessa. Let me give an example. You see, Vanessa, if uMkhize is doing wrong things kubantu abelathe mlambo munye, or is doing wrong things emathwaseni akhe, ngabe ngibonakala ngombala, ngabe ngishayekile. Lokho nje is clear. Okwesibili, uma mina ngathwasa ubaba wangithwasisa, wangithwasisa kahle, kodwa mina ngase ngiganga futhi, ngabe ngishayekile. Naye uma aganga kumina, ngabe na ushayekile, njengoba ngisho ukuthi phezu kwakhe.
Okay.
So Vanessa, ukuthi Vanessa ungeza kuthi abantu bani uthwasile, uyasebenza, but analyze that person. Ubonde umuntu uthwasile but he has got problems, kunezinto ezimshaya. Why ethi uthwasile zibe zimshaya? My argument, Vanessa, I always say, ma uthwase kahle ngokweqiniso, umsebenzi wabadala uphethe ngokweqiniso, you must have problems at all.
Okay.
Ingakho umuntu aye athi Vanessa ngathwasa kodwa ngineyinkinga, angazenze bese ngithi mina iyinkinga zadalwa ukuthi noma zadalwa wena ngokwenza 1 2 3.
Yeah. Sizoyibamba khona lapho. Very interesting one, Babu Mkhize. I think we can continue with more along those lines the next time you join us, because I think it's a multifaceted conversation and it can take on a lot of different angles. So I think namhlanje usichazele kahle, siyabonga. If people would like to make an appointment to come and see you, because obviously social distancing and all sorts of other things that are a part of our new world now, how do they make those appointments?
It's easy, Vanessa. They can call. Okay, it's 087-11-00-555.
Wonderful. All right. Thank you. Have a wonderful week. That is Babu Vivi
Mkhize
joining us on Vuma 103 this Monday morning.